Baby, come over. 계절 기운 감아던 거라. 계절 진료 많이 잔노바. 네 꽃 차라리 우산한 거봐.
사과 보다 미.
Tabasam, mapigo yangu moyo yanakwenda bam bam. Cheer.
Unanimaliza, mapenzi yanatoka moyoni. Nimeshindaga kujizuiaga, ndipo nyanga nyanga umeniloga. Oh yeah yeah, unakwenda wapi nikubebe? Mgongo ni kwangu. Oh wewe, mapenzi mubashara nawe.
Baby come over. Hicho kiuno kama dondora. Hicho chini umenitanova. Niko tayari uza Land Rover. Hey baby come over.
Hicho uza Land Rover.
Hicho kiuno kama dondora.
Hicho
chini umenitanova. Niko tayari uza Land Rover.
Baby
hey.
Umentan over. Kaza Land Rover. Ile niko pan.
Soma soma rango msimuone. Mpenzi lako nitazi saka mane.
Kima soma soma rango msimuone.
Msimuone, msimuone.
Mpenzi lako nitazi saka mane.
Baby come on
baby.
Hicho kiuno kama dondora.
Baby.
Hicho chini umenitanova.
Baby.
Niko tayari uza Land Rover.
Umenitanova.
Hey baby come on.
Nitawa za Land Rover.
Na salmo over, over, crazy.
On the beach.